It sounds perfection.
Yeah, it's a boy HK1, baby.
Edina,
Westside Music.
That's so cracking. Wale mona tuliva oyo, wale mona tuliva feki. Lelo no mani touch and go, touch and go. Wale mona kwati tetin kwani jelelo wadiakwa. Wale mona kwati tetin kwani jelelo wadiakwa. Believe me, believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go.
Mungapa draft in tine touch and go. Mufamiri mwatu tina badu wabalifo. Benangu wenze kupempele la downifo. Koma I'm the only one holding this people. Babanja na wanzanga benangu ni wafeki. Koma wadabu walilo ndine ni sign na cheki. Usunga fale si Sofia na Isaac. Walinda na wadambu wabonse wadabu. Kuhona kingizeti ndie aenza jagwa. Queen wake na emuri Lamborghini. Wenzo tembele la vena vambu kokele la. Benangu wankala manje vambu sekele la.
Wale mwona kwa titeti mkwani jelelo wadiakwa. Wale mwona kwa titeti mkwani jelelo wadiakwa. Believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go.
Before ni pata after pata na wale sapambari. My dear, I'm sorry, very hoary. Kujiliza ni forever, never back down. Siza pwelela mumbuyo, never slow down. Muzaona ni vivanda sinaende na kunganga. Singa kone na kumanda sina pande.
Suku again, chacha. Wale mwona kwa titeti mkwani jelelo wadiakwa. Wale mwona kwa titeti mkwani jelelo wadiakwa. Believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go. Hello, Wadiakwa. Hello, Wadiakwa.
It sounds profession.
Never touch and go. Never touch and go.
Downloaded from
Westside.blog.net.
Yeah, it's a boy HK1, baby.